Mandithathele ithuba ndibonga usomandla, umnini nto zonke yenu namandla. Ungamela uThixo wam ngapha kwenkandla, asezonkonzo madoda sekumabandla. Akukholula madoda ukundizama, akundwebela yokwelikapa. Andidlelo wamikhulu ndisibathele ntoni na.
Thousand loons,
Ask a child,